Senator.
Marco.
Chedio, Chedio, mama. Malengio, Malengio, mama. Sijiwezi kwako nimekwama. Kuhusu mapenzi, shaka nawe sina. Nalivu fundi wa mideko, sambamba na vicheko. Rakama niko peponi, your love is so special. Kukupenda naongeza tempo, wako na iyo na kesho. Takulinda kayangu mboni, my baby you're so special.
Choo choo,
baby love.
Choo choo, choo choo,
choo choo.